raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan onkoloolessa tokko bara 2015 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan jeettonni raashaa arra siiriyaa keessatti guyyaa lammataaf haleellaa geggeessaa turan jedhamee jira matoota odoo har'aa qabnu keessaa tokko.
ministirichi dhimma alaa yuunaayitid isteetsi walitti bu'iinsa siiriyaa keessaa ilaalchisee raashaa waliin akka mari'atamu gaaffii dhiyeessan gabaasa oduu keessaati. godaantotaaf baqattoota gamalaaleen yuunaayitid isteetsi qooda isheen qabaattu walga'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsi kennamee jira. oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf namo.
jeettonni raashaa siiriyaa keessatti guyyaa lammataaf haleellaatti fufanii jiran. akka to'attoonni walabaa jedhanitti fiinxaaleeyyii islaamummaa qofatu hin taane loltoota yuunaayitid isteetsiin deeggaraman irratti illee haleellaa geggeessaa jirti raashaan. ministeerichi isaa raashaa irraa gabaasaa televiziyoonaan himaniin akka jedhanitti xayyaaronni raashaa maadheelee garee islaamik isteet hedduu haleelanii jiru. gabaasaa maayikel biroon jaalannetu dhiyeessa.
waraanni yuunaayitid isteetsiif karaashaa hatattamaan wal ga'anii duula waraanaa siiriyaa keessatti gaggeeffamuun walii isaanii akka rukunne gochuun barbaachisaadha jechuudhaan ministiriin haajaa alaa kan ameerikaa joon keerii gaafataniiru.
ISIL irratti xiyyaafachuun waan tokko kun beekamaadha. inni gaggeeffamaa jiru kana miti taanaan dhugumatti nuti yaaddoo qabna.
raashaan maadheelee ISIL kanneen siiriyaa keessaa irratti xiyyaafachuun haleellaa ega jalqabdee booda gisa isaanii kan raashaa Sergee Laabroof cina dhaabbachuun keeriin kana dubbatan. raashaan akka jettutti ISIL siiriyaa keessaa dhabamsiisuu barbaaddi. garuu akkaataa isheen itti adeemaa jirtutu yaaddoo uumee jira.
iddoo humnootiin ISIL hin turre yookaan immoo hin jirre keessa kaseenan fakkaata. deemsa akkasii keessatti rakkoolee uumaman keessaa tokko kana.
keeriif laabroof walga'ii gaggeessan gaarii akka ta'e haa dubbatan malee attamitti gara fuulduraatti tarkaanfachuun akka danda'amu irratti hojii guddaan gaggeeffamu akka qabu amananii jiru.
siiriyaa dimokiraatoftuu tokkummaa akka qabdu mootummaa ishee amantii adda addaatti hidhatan qabne akka uummattu fedhii hunda keenyaati. siiriyaan gurmuulee gosaa akkasumas kan amantiif mana ta'uu qabdi. mirgi isaaniis eegamuu qaba. attamitti isa kana bira geenya isa jedhu irratti adda addummaa qabna.
humnootii siiriyaa keessaa ISIL'iin baasuu fedhan kana bira darbee yaadi pireezidaant Bashir Al-Assad qaban gara fuulduraatti maal akka ta'e argamuuf jira.
kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza biyyatti keessatti namoonni seera ala meeshaa waraanaa hidhatanii jiran aga baatii tokkotti akka hiikkatan mootummaattis akka galchan yoo kun ta'uudhaa baate yakkaan himataman ta'u dubbatanii jiru. Associated Press akka jedhutti aangawoonni nageegumsaa Burundii agii xiqqoon booji'amtoota dararan akka yakkamtootaatti kan seeratti dhiyaatan ta'ullee dubbatanii jiru. Nkurunziza baatee agayya keessa marsaa sadaffaadhaaf deebi'anii filatamuu isaanii mormuudhaan eegaa hiriirawwan mormii gaggeessamaa turanii booda biyyattiin rakkoo hamaa keessa galtee jirti. jiraattonni Bujumburaa ganama nakaan reeffa qondaalota mootummaa akkasumas kan mormitoota karaa irratti argu jalqabanii jiru jedhamee jira. fonqolcha mootummaa Burkina Faasoo keessatti geggeessame kan hoogganan jeneraalli waraanaa biyyattii dhaabbata oduu Associated Press jedhamuuf gaaffiif deebii kennaniin tarkaanfii fudhatan sanaaf seeratti dhiyaachuudhaaf fedhii qabaachuu isaanii dubbatanii jiru. kan magaalaa Wagadugu jiru ኤምባሲ ቫቲካን ራ ከዱበተን ጀነራል ግልበርት ዲንደር ጉርሙ ዋርዲዮተ ፕሬዝዳንቱ ማሆገኑዳን ፉልባና ኩደጃ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ጨውምሳ ቢየቲ ማይክል ካፎንዶ ታይታራ ቡቂሰን ወራን ቢየቲ ሞቱማ ፈአመናማቴ ገሩ ቶርባን ከነከሰ ገሬ ፎንቆልጭቶ ታሰነ ታይታራ ዴቢሴ ቡሴ ፍለኖም ቢዮሌሳ ስላን ኮሎሪሰ ኩደቶኮት በለመመቱረ አመየሮ ብራት ደበርሰመ ጅራ ኢጆሌ ማቲፍ በርሲሶኒ ናኖ መነም በርኖታ ጆሃንስበርግ ሐራ ዳንዲሌ ናኖ ሰነጅሩ ጩፉዳን ሾፌሮን ማልዲብዴዳን ኮንኮላታ ኦፈን በላድ ይሄኛ ደቀብሲሰኒን ሚዳ ጆሌ ዱረጌሲሰን ሞርማ ኦለን ገባሳ ዳረን ታይለር ቱጁቤቱሌስ
ኢጆሌ ሃንጋ ኡምሪንሳኒ ወጋ ሰዲገው ኡቱሂናፊን መነም በርኖታ ሳኒ ካን ጆሃንስበርግ ፓርኪ ኦክላንድ ጀደሙ ጨነጅሩ ሂሪራን ካርዲ ካራስሪ ረዴማን ጅርቱ ጀዱ ቀበተኒ ፊንገ አፉፋቱራን ባትሌ ሀገቶ ኮዱራ አንጋውን ዲማ ትራፊኪ ዳንዲና ኖ መነበርኖታ ጅሩ ጽፉዳን የሮ ትራፊኪን ተድዱማቱት ከለቲ ተኮ ቆፋር አካዴማ ሙዳብሲ ባሰኒ ቱራን ገሩ ከነን ኮንኮላታ ኦፈን መለቶ ከለቲ ተኮ ቆፋር ጀዱ ከበጁዲ ሱዳን ትራፊኪ ጀላ ሚልቁፍ ጀጅ እራ አዴሙዳን ሉቡር ባላጌስ ሳቱራን በከሰነ ፖሊሲን ትራፊኪን ጅሩ ከናፍ ማቲቱ አጭአበታ ኮንኮላታ ዳብሲሰኒ ኦፍረዴብሱ ቅንዴስቶታ ሂሪራ ሞርሚሰና ከተአንከሳ ሐሰን ሎርጋት አከጀደንት ጆሌቲፍ ኦፌገቹ ዳቡዳን ነሞኒ ተኮ ተኮ ሴራ ሐዋሳ እና ጻብሰን አርገማ ጅሩ ጀዳን
We simply want the authorities to do the right thing and protect the children. Often we think that those who break the law
are batti angoni akwan sir hojetanif jollef egumsa godan barbanna yero heddu kan sere cabsu war taxi ofan qofanutti fakkata garu namota mercedes benzi ofan dirotaf dubarto ta kan kana godu dubartonille agatokko ojisanitti qanfatani gara bodatti gara gara ni millatu war ira garu namalolu barbadu wanna awasa kenye kesatti mulata jiru wanna kasikana
lorgat video namamalna ibden nanno mana barnotaatti arifata konkolata ofuf hirira mormi geggesame wajira trafiki magalatti kennan wajirjis battara tarkanfi fudachudan polisota trafiki erge kanif akekachi sikenname kanimmo adabamaniru
ministeri dimma ala ka republic africa walta okkar amanti magala garma motumma biyettif sodach sa dufurra kanke akatokumma motumota la ko saumnota nagay gumsa sa biyettike setti bobase jiru dabalu gafatani jiru samuel rangba kalesa koratokumma motumota duratta sawadagesisanin magalan bangui okkarama daf satlamte jirtu yechur andubatan dumator bandabrera gare kristana anti balaka jedamuf milishota seleka gidut walitbuin sumame lubuna mota afurtama ol ega galafate boda okkarri magalatti debe belbelu jalkabe garele milisha sana walin walitbuin sumame ratti nagay gudota hukuma motum mota lamatu ajjesame waldan fanno dimas namota madawan bragau ndendenye jedame jira kutamini sotarra kate barsiisaan lammii Ameerikaa tokko Kaameruun Yaawundee keessatti ennaa barsiisaa ta'e hojjetaa turetti ijoollee dhiiraa waliin quunnamtii saala raawwate jedhamuudhaan himatamee jira. Maddi oduu Associated Press akka gabaasetti kan umriin 50 Thomas Page mana barnoota sadarkaa addunyaa Yaawundee jiru keessa ennaa barsiisaa turetti ijoollee dhiiraa waliin quunnamtii saala geggeesse jechuudhaan mana murtii United States kan magaalaa St. Paul jirutti himatamee jira. Himannaa qorannaa waggaa geggeessame booda egaa qorannaan kun xumurame kaleessa dirree xayyaara sadarkaa addunyaa ka magaalaa Atlaantaa jiru keessatti qabame Thomas Page. Oduun ammaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Korri wali gala kan tokkumma mootummootaanni 70 magaalaa New York keessatti geggeeffamaa yeroo jiru kanatti Roobii Kaleessaa barreessaa dureen jaarmichaa baankiimuun waa'ee godaantotaaf baqattootaa kan ilaaleen hoogganoota addunyaa waliin mari'atanii jiru gabaasaa Saalem Salomoon ergite jaalannee dhiyeessa.
Korra walii galaa cinatti walga'iin geggeeffaman kabiroonis kan jiran yoo ta'u isaan akkasii keessaa tokko ka ta'e waa'ee godaantotaaf baqattootaa irratti mariin gaggeeffameera. Yeroo kanattis waggaa darbe keessa qofa uummanni miliyoona 60 caalu dirqame manaaf qabeenyaa isaa irraa godaanuu isaa kan ibsan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Baan Ki-moon kaleessa immoo waa'ee godaantotaaf baqattoota kanaa kan ilaaleen yaaddoo qaban hoogganoota addunyaa waliin mari'atan. Yeroo lola waraanaa kan addunyaa isa lammaffaa sana haala ture caalaatti yeroo jalqabaaf godaansaaf fixiinsi uumamedha jedhaniiru Baan Ki-moon. Waa'ee godaantotaa furmaata argachuu isaa dura itti gaafatama jiru hojiirra oolchuuf ibsa ejjennoof qajeelfama akkaataatti hojiirra oolfamu ilaalan kan qabxi 8 of keessaa qabu lafa kaa'amuusaa Baan Ki-moon ibsaniiru.
Of course the best solution for refugees is a voluntary.
Furmaanni godaantotaaf filatamaa ta'e akkuma beekamu fedhii isaaniitiin akka isaan kabajaa guutuun nagaadhaan qe'ee ofiitti deebi'an gochuudha. Wal waraansaaf gidiraa dhaabuuf hojii keenya jabinaan itti fufuu qabna. Garuu walitti bu'iinsi halkan tokkotti kadhabamuu danda'u miti jedhaniiru. Hoogganoonni addunyaa rakkoo uumameef qophaa'uu qabu jechuudhaan waamicha kan dhiyeessan immoo tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddaritti United States Samantha Powers turan.
But let us be clear, whatever we are doing is demonstrating.
Waan ifa gochuu qabnutu jira. Innis waan hojjetaa jirru hundumtuu akka arginutti quubsaa miti. Waan barbaachisu attamitti sossoofnee akkatti gargaaramnu hin barre. Dhaabbatooti dhuunfaas ta'e namoota dhuunfaa hirmaachisuu hin dandeenye.
Ameerikaan aadaa godaantota simachuu akka qabdu kanneen rakkoo jalaa miliqanii dhufan gargaaruuf akkasumas bilisummaan isaanii akka kabajamu gochuun harka keenya diriirsinee simanna ka jedhan Samantha Powers. Kanas gidiraa hedduu keessa darbanii Ameerikaa kanneen dhaqqaban dhugaanuu bahuu jedhan. Ammas ta'u karoorri baafne rakkoo godaantotaa furuuf waadaa seenne eege pirezidaantii Ameerikaa Baraak Obaamaan ibsa kennan akka jechuun dubbatan.
The United States has provided $4.5 billion in humanitarian.
United States gargaarsa dhala namaaf kan oolu dollar biliyoona 4 qabxii 5 arjoomtee jirti. Kunis kanneen walitti bu'iinsa Siriyaa keessaan miidhamaniif oola. Kana malees dollar miliyoona 4 miliyoona 78 lammiiwwan Iraaq kanneen jireenya ofiirraa buqqa'aniif laanne. Kanaaf addunyaa irratti biyya gargaarsa dhala namaa guddaa arjoomte taanee jirra. Pirezidaant Obaamaan amma akka labsanitti baqattoota 1,085 bara dhufu addunyaa irraa simachuuf akkasumas 1,100 waggaa sattaanutti simachuuf jirra.
Akka dhiyeenya kana mul'ataa jiru galaana meediteraaniyaanii fi iddoo adda addaatti lubbuu namaa du'aan dhabamaa jiru oolchuuf yaalii ta'aa jiru walga'iin kun jeje kaayyoo walga'ii kanaas hirmaannaa addunyaa jajjabeessuuf ka qophaa'e ta'uun ibsameera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 asinu biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Amma dabareen kan sirbaati. ከድጃ ሀጂ ወሌ ሴፍ ንገለቴ ፈነ ጠጌፈቶ ተኬኛ አማ ቆጲ ኬኛ ፍትጨን ኩን ቶርባኒት ጋፈ ካሚሳ ከዲያት ቆጲ ፈያት ላይቤሪያን ቢየ አፍሪካ ገመጥያ ኤቦላን ለመኩመ ሄዱ ራፊጠ ኬሳ ቶኮ ብየህየቲ ከነገርጋሩፍ አዱኛን ሆሪፍ ኦጌ ሰፈያ እርግቴቲፊ ኡመተ ገርጋሩፍ ኬንያ ጎደነ መርሳቤቲ ገመስት ከነን ኢመለን ኬሳ ቶኮ ዶክተር ጋልማ ጉዮቲ ኦጌ ሰደሜ ፈያ ኤፒዶሞሎጂ ከጀደሙ ዮታን ኦጌ ሶተ ፈያ ወልዳ አፍሪካ በከቡአኒ ቴሶሞቱ ማላይቤሪያ ሞርኖ ቪያት እርገመኒ ጂአሰገሊ ኦሊፍ ኡመተ ገርጋራቱራን መሪቱር በንደር በጀልቀምን ያረጡሙራ ላይቤሪያ ገማ ፈያቲን ማልፈካቲ ማልት ወያው መልጀ ጋፊ ሶራን ጋፈቴፍ አከስጀረን
ኦጌ ሲፈያ ኪኒ ዲኮ ካማለ ዲኮ ኩኩካይታና ዮካ ኩኩዲይቴታና ሲላ ዳራኖታ ዋራ ኦጌ ይባረን ፈያ አልሲራ ጉዱ ገርቴ ባሲቴ ዩኒቨርሲቲ ወይ ታገርቴዋን ባራኖታ ፈያ ቀላ ባሲቱ ሲላ በነቴ ለም እትቱ ማታማታ ዳክተሪ ታና ሲላ ዳራኖ ሲላ ጉዱ ለም ጉዱ ሲሱ ማክሲ ሲላ ደንታ አካ ወጀን ኩያ ካናዳ ዴል ኢስማሪ ዝደንዴ ዝደንዳው ደንዴ ማንጀና ናማቲ ነይ ባሮት ቢካብዲ አሞር ቢዲካ ነኒ ሄልክ ወካ ቢዲካ ቢዲካል
አሃ ታናወያው ህመለመ ዱባራት ናምባራቴ ፈዱ ቀባቹ መልት
ናምባራቴ አማ ከኛ ደካ ነኒ ዱት ዋን ሄልቲ ዋን ያርቴ ዋን ባራኖታ አያና ማካብ ቀባ ነኒ ጋሪያ ታባራኖ ኮቶ ባሲያ ተውጂለ ይቀረፋ ይዲን ቀቡፋ አሳሞ ነኒ ቢታ
ከባራቴዩ
ከባራቴዩ ዲካ ዋን እሱመቱ አጋ አጥፋይና ማታላ ዲካ ዲካኒ
ከእሱመቱ ጋፋ ካን ላይቤሪያ ማነም በርኖታ ጩፍቴ ማነ ኛታ ዱጋቲ ጩፋኒ ዋን ሄዱ ጩፋኒ ቲን ቢሮሌ ሞቱማ ጩፋኒ ቲን ዱኩብ ኸና ዱላኒ ዋን ዱኩብ ኸና ናምበርሲሰን ነሚ ወልት ጋዲምቦ ወል ሶዳታ አርኳሊን ፉዳኒ ወል ብርደብራኒ ሜማል ፈካት ዮሲቲ ኢሰኒ ማል አርግት ኡፊ ፍቱዩ ሶዳቸና ማኺማኒ መሳቲ ሱንቃባድ ማን ፈካት ኸይሱማ ጋፍ ቀራፋ
ቤታ ወሪ ቲቪ ወሪ ቲቪ ዋን ሄዱ ባክሪካ ጋፋ ሎቴኝ ድሩዩ ግሉ ሪጋርቲሱ ስኩል ዳኒ ምን ይበረንቶታ የቹ ፊዳኒ ማኖስ ፊታል ዳኒ ሶኮ ዮሃንጋ ኮያ ሂዳኒ ፍላቹ ፊዳኒ ዳኒ ጋፋ ዲዩ ነው ምን ናኑ ባፊታ ዱሜ ሆስፒታል አይ ምን አፊኒ ካዱ ይያ ኢዳ ካቡ ወሪ አፍሪካ ምን ይሆን ስታፍ ወራ ናዘ ስትር ይርገ ዳክተር ይርገ ባናኒ አላ ባዳይ ሱልለታ ተፉላ ለጋ ባናኒ ያሉ ተሱንጅራ ጋባትለ ካርካ ሱለከ ይጀካ ስኩላለ ባናም
ሶ ሳቲን ሱማን ፈካት ሳቲን ሙደማሱኒኒ ፈከን አፍጋ ፈከንና ሚሶ ሶዳቴ
አክማሌ ሐምቱ አክማሌ ሐምቱ ማን ጀናኒ ጋፋፊዩ ነኒ ወሊራው ፈይ አታኑን ገርቴ ኑን ኬኛለን ካዱን ኩሪን ሲኑን ደን ሶዳታ ኦጀው ይገልቱ ሚሉ ፍቲታ ማን ጀናኒ ለም ቢዲለ እንደቱ ማን ጀና ዋን ነኒ ካንጉ ለኒና ተሙማን ካወለ ነጀ ተከለ ይያ ከቶ ልደቱ አከመለ ራኪኒ ጉዱ
አሃ ኛታ ድጓቲዮ አከሚን አርጋታ ወልቲን ሴንተኒ ነሙ በልበል ጩፈቴ ኦለ ቡላጀቴ ነሚ ዋንከ ሶሊምቤ ኾኒ ጀቴ ኛታ ድጓቲ ማኑ ማቆፔ
ኛታ ድጓቲ አማን አፉማ ለኒ ጉዲ ለኒ ጀሪ ሎጂ ሆቴሊ ጋላ ሀገር ያሞ ሚኑ ፊጋላ ታብኑ ፊጋላ ኩን ሰለው ፊንዳ ባካ ካሞ ቴሊ ሱሌ ወትወር ሞቴሊ ሰለለ ዳባፊ አቦ ለኒ ጩፍቲሩ ፉላቴ ቲላ ፉላዴ ምቲላል nam daga futi lal namumayyo ja daga futi distance gate waad mitta ko re dija kas dubat anata namayyo nam kawa namumat ala fiso yu
o agamol rafagate dubat agam rafagate dubat
wa anaga jar mitta ko mitta ko
matri tok
ke su magarte mitta ko ke su mod nam ko pati chakka ka magarte ad mitta ko re dija atos tata ozia community ke kale de
aha tanafu yona makimtu leonam dubiftu legar metri tokona mirra gar taku tau dandeti gar ejjet lamana mirra fagate nam dubiftu
ejjet tokko ejjike batani ja kimtu le oja fitbeta man wan wayatanu kutra kapgata protection
eta waya doktori ufra kapdata omana matin dabarsa
waya waya kawaida wayuma latifo tani ni waya ili dete afani dete ark nafikan ke tokko na lati mulat amo ayata na juma na akinu jis allah ke yeta o je pula akinu sun ke kate
Tanafu
yu doktori heddu nami Liberian namdikka nam baratef khaysumat nam gara khimi kha nam baratef doktori dikka qabdi yette guyyat isan namagami wallan tanatam guyyat namagami wallana baati
kay bola su beta gabasi nama ukukan sia tarinchu garindu bani
aha
agbi mani inka inka garindu fa atumpesa dawal
aha
Ada malu jadi aku minta beliau jadi ni aja nama kita bukan ni wolf wolf juga fahwal jadi ni tapi minta kafah gale fahwal itu walfan boleh deh mungkin kita ni dapat cerita doa.
Aha.
Ada nama kita mantan bukan kabar itu bahat itu lahir atau macam kita itu walan mungkin kita ni ko. Akat itu gawat si orang beri nama kare nama gashani kena buaya mana ni itu nama punani. Akana tinargan
guyat. Maha tanafu yuna magshani agnam kudani iti walla nabat. Kay sumat nam lukub khana waan lukub khana fakkaat.
Gafasi. Gafasi.
Doktari jira, narsi jira, namu oguma kakakaba. Am gaf Liberia jirtsun ujin tante. Warra khankeeti pedomologistin, warra khankeeti ujin te samman. Adamo yana jette.
Ujin te na odja namak kuk community kesi ane. Nam lukub ka yukhan dalil lukub ka rai abdrapan. Fakena nam tok irat fakena nam dalil dukun kana agarre am nam topalka irra jare amne dani unna magani ti walarge yo kana magani ti contact isatae barbadu dande fakena dani hun dukun gufure hospitalu fuira odia fakena tokuru fe waninu waminu yate waninu waminu ka mumen kapet aljiraje tu wakasenu wakati fuda na epidemiologist
aha yo to nam to kirra targan nami dukub han qabachu dan heddu tal jiraje ten
heddu tal jiraje ne normal tal heddu kham barbada u jinte heddu kham barbane heddu ale oje to kgar re mani kun namagani wal wal rahe tu fat to kham barbane ada gatan bulti dan to ko am isolation de dalil bulti dan to ko naman naman semine akini dalil dukub kara agar si sukala
akan akan gotani ji sagallan tan ujumtan ujjacha batan
warra hel wa kan arali para not kemilas
armandura tuji akanati bi karqaru fgar de bifa dem tebeta doktor
armandura le uganda bi
bari su yomi maro jet gafas
bari su ni 2010 tenya khudo ma fi kuda ni 2010
garnishan indur
gafas yomi ndeni fi dukubo kapoli edani su ni fi Uganda wa sunshi dafsun ta Uganda dan de
Uganda
wana ga GS wana ga furi
aha ga furi da ta gudan saye gar egi tana fakaina fa balafta kana uji kana de demun tun bala duka ba chufa le dan de egeri wana kana guddo wan dem tu seta wana ki bola han fa fakaina fisin de bitu wan dem tu seta
experience duran ka mufi any time da ne kasi jira ke ga sirkali ya ga motuma wana kana jira sifa dan jete kopi jiran
de ma dansa amma laftana yegi de bitam ma yegi Liberia Monrovia de bitte gara bulti lama khejirta rukub han qabachu dabu ke sanile slafu yegi biya de ban yegi lafsuni de ban uflalani am uflalu jirte samman khejirta namman tan uji de bitam uflalu jirta
yo ay shiriano yi de biyan getu
serino
yano bulti giddani tokko war khan ke sente war khan ke sa gar di uji kun getu self observation jiran giran chuflan kaate temperature yarte ogun of quantity ngam chu temperature of lanche den ayatan di me chu fulan tu tista den ki den ko ko sa ta ka ni wan dalil yarte da mo bela ka bun gasi
aha
ani fura la lu bulti di den ko ni ti ne di warun kan ke jita chu
a chen duba tu je david
a chen dura tu je amo ke ya ti self quarantine da mun kan ke jita sal ta mane a chen ma ka fa di fa si je sai fa ko si ni wani labbe
fi woni dan sunin ji garke yaha aha dan saman a cinduba tammo marsabaiti de bete uji tante de bete
akasu
aha marite ni fitaya ujira doktor galm mejire ni Liberia man fakata yu garke na ta ko mam de chu jirtor si se bula jira war robru jira war ori jira jire ni war khana man fakata
jire ni war khara khuni ni ak jire garke ni ni garga man jinani war kuni ni orule akasin kotu uja kabudda te diko wa ana kumchele akati ya burata
male loni ake karte jala ke nfar bete namaye agarta dara ha lo dargani argailat
oh
ina argailat idara manje nani loni de gal wani akati da tijir
aha in gaban
kula take nam take tijir akati wara kasi kap
aha mane bulan
qurtumun fanyata wanum garte bisan keza wanum akair si damale akgar ke na ana diloni la kwana ni foni rati da mankare rati pidani wa wa rahu dina la pidani sala ala adukti ni sale ata ana ni le
ala dofan
wan dubu mi garte hokambe hokal luku
eh
wan dubu ni wani mamor ewana kana hanci bala ga dani ni
ate si jirti dirham jirtati
ani ni city wa rajira capital city monrovia
ya monrovia jirta
importation
tanaf lafiyetti tanaf kana dunyal len gargar satba fatte doctor galmuguyo baga kenya duftete natilleni latteteni bi karkarta dunya walin demteteni mati ba karkarte ba gufille naga anjela galte am yo galte le khara naga gali ba guji demte fille milkin fitatte
dhaggeeffattoota keenyaa yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbila. Imeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tola 2255942 extension 13 jechuun dagatina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan aga tokko isin dhageessisa. Oduu amma nu dhaqqabeen amantoota kadhannaa ayyaana Idaala Dahaa fi gara Saawud Arabiyaa deemanii wal muddinsaaf walitti wal caccabsuu uumameen 769 dhuman keessaa 13 lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu isaanii hoogganoonni amantii beeksisanii jiru. Ka Saawud Arabiyaatti argamu embaasii Itoophiyaa gumii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaaf jiraattota biyyattii irraa gurmuun tolfame tokko ibsa viidiyoodhaan kennirraa toluun kun kan inni dhagaame. Jeettonni Raashiyaa Siiriyaa keessatti guyyaa lammataatiif aleellaatti fufanii jiru. Akka to'attoonni walabaa jedhanitti finxaaleeyyi Islaamummaa qofatu hin taane loltoota Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman irrattillee haleellaa gaggeessaa jirti. Raashiyaan ministeerri ittisaa Raashiyaarraa gabaasaan televizyoonaan dabarsan akka jedhutti xayyaaronni Raashiyaa maadheelee gara Islaamik Isteet hedduu aleelanii jiru. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza biyyattii keessatti namoonni seera ala meeshaa waraanaa hidhatanii jiran aga baatii tokkootti akka hiikkatanii mootummaatti galchan yoo kana godhuudhaa baatan kan yakkaan himataman ta'uu akeekkachiisanii jiru. Associated Press akka jedhutti aangawoonni nageegumsaa Burundii agi xiqqoon booji'amtoota dararan akka yakkamtootaatti ka seeratti dhiyaatan ta'ullee Pireezidaant Nkurunziza dubbatanii jiru. Baatee agayyaa keessa marsaa sadaffaa deebi'anii filatamuu isaaniitiin mormii ka irraa ka'ee biyyattiin agammaatti jeeqamaa jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 12040 12080 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.